wankuba wankuba nze sirabanga yo akwenkana newange gyensula yagala kuvayo nzigyeyo gyensula walayi wanzita emmere yagana emmere newola apetatiyambula anjagala nkusanga omwagalwa ewasibula olwo walayi sibaka mama omutima guluma angu ogukwateko walayi guluma omutima guyokya guyire ku mazzi guwole mama guyokya walayi walayi biruma biruma nga simuyire mukwano gwabanjagala nze ndi wuzina ebirungi gwababimba ebinina bibyo byonna omukwano gwabanjagala ebinina bibyo byonna nze birungi gwababimba njagala kuwika olumu gwenobula nekuba esimu esimu yogere kwano wanzita simanyi kikusumbwa tulinze nalayira nalayira nti ndibeera nawe jabula emyaka giyise kiseera kiyise mukwano gwayasumbwa ino laavu neeruma nekunonya gyoli yonna maama nobula emikwano nentuma negikugamba tenegamba maama gibula mukwano yanguwa yanguwa manye emikwano biruma wewobera gyensula manya nti nange gyensula ndyeno biruma walayi biruma nsala magezi omponye mukwano biruma ndota ndi nawe nga ndi nawe tulala mukwano gwabanjagala nze ndi wuzina ebirungi gwababimba ebinina bibyo byonna mukwano gwabanjagala ebinina bibyo byonna nze birungi gwababimba njagala kwewika owomukwano yanguwa yanguwa diye waka wagenda kuntama mukwano yanguwa sikyafuna tulo genda kuntama